down chat, down chat. Cutstars, baby nakupenda ndiyo wewe hivyo. Upendo wangu kwako una nguvu sana. Sitakuacha baby wakati wa doruba. Ulinichangua nilikuchangua hajui. Baby tuve yeyo mchiswahili. Jagara gwela jagara tuvele babili. Vajibo kuvelaba kukubazi tabili. Aizuru wendi kwa takeli bakabuli. Edobo ziyori nyumango linabio nyumya. Ulivo mwenye chitonde chisaja norumya.
Let's in the jet, forget about your stress. So give me your love, so give me what you got. Oh, don't let me down, don't let me, fall. Anytime you feel down, just make the call. My love, you look international. Skin flows, yes, she's personal. Realize
her.
Manis.